such a remarkable sound. Paul Maker, Paul Maker, Kazem,
Realness, Realness.
We get up, drunk and a poppy beat, poppy beat, poppy beat.
Such a remarkable sound. Nothing to worry about, all about. Pandisha mzuko kishindo, pandisha moli bab. Bora punda afela mzigo tafika bab. Zetu shima yao majina na washikisha dab. Wanatukana mamba na wajevuka mto. Neno kichina na tumbua mithili ya puto. Bambi tu bambi kila chaka wadudu tupo. Kambi tu kambi nidepesha tu mifuko. Mabegi tunayabeba sisi. Swap masters see the wasis. Busy to sit up kane macho yote kwenye mane. Supposed to fanane. I thought I told you that.
Kauli mbiu ni kushikisha dabu. Kauli zenu ndo tafanya mpate tabu. Kazi si mkazi. Kauli mbiu ni kushikisha dabu. Kauli zenu ndo tafanya mpate tabu. Kazi si mkazi.
Uwezo wao kufikiri uko slow-mo. Hawana mashahiri wana promo. Meneja kazana kuchonga domo. Na wakazia paka wataelewa somo. Nende na fascist nenda na malia. Waze wa action na sunga kibaria. For international kila bahataria.
Sound commercial
sunungwa sukaria.
Sisi ndo wali tagu buff. Kazi ya kazi utapata trap. Sali ula vest katika kitu changu ni doli. Uja kuwa bora chakde nwakora. Kazi sim kazi. Kauli mbiu ni kuwashikisha dabu. Kauli zenu ndo zitafanya mpate tabu. Kazi sim kazi. Kauli mbiu ni kuwashikisha dabu. Kauli zenu ndo zitafanya mpate tabu. Kazi sim kazi.